Kisses when I would work classic. It turned my love, baby. Can you make my life so beautiful, so wonderful? Say do. Yeah, bad man. Oh. Yeah. Wewe niwe mama chanjabu. Penzi lako la ni bambabu. Mbele yako sina ujanjabu. Ujanja, ujanja. Mia wako kifaranga tu. Nifungie kwenye banda tu. Penzi lako ni lile kwa namba. Wakonko tuli, 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 tuli. Ziba kuli njaze utuli nukie, bebe. Utaniambia nini na yuko moyoni. Nampenda rooni, baka kitandani.
You make my life worth living. You make my life worth living. Girl, you make my life complete. You make my
love. This is when I would love. Can you make my love?